Lila alisema nisiseme ila leo minasema, alisema nisiseme ila leo minasema, kama noma na iwe noma ila leo minasema, kama mbwa na iwe mbwa ila leo minasema. Anajifanya anakupenda ukitoka na kunja, akikuona unafanikiwa anasambaza ujinga. Yani kikula chona tamba na choe mwenyewe unavimba, na usichokijua hata kupendi anasema unaringa. Tena usinyuhize kanambia nani baba huyo kasema baba huyo, umemsikia nani baba huyo kasema baba huyo, baba huyo kasema baba huyo, baba huyo kasema baba huyo.
Anagawa sumu, aishi vivisa, usiku si mchana hakuna nalompita, na akipiga ndumu ndo anamaliza, yani kiti mtimu hapa toshi patashika. Macho yake juu juu kusambaza watu, hana kubwa wala dogo, yani kikulacho unatamba nacho wewe mwenyewe unavimba. Usichokijua hata kupendi anasema unaringa.
Tena usinyuhize kanambia nani baba huyo kasema baba, umemsikia nani baba huyo